ikepela tswaro sa ntlhogela lefatshe lentlhanoela tanka ngwetšhikela mama 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 wa sekaya daswale mama 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 wa sekaya switi lave dale ankali switi
Mozambique. Oh, that's it, no, mufamola, yeah.